Mai. Om gi je kuri ngugira nabi. My lover. Tubija masi nyuma. Sangi biduhuza biruti bidutanya. Nishaka mu mwanya nandika. Amagamba akomeye yambuye ku mutima ngusaba imbabazi ngira ni byari ibihe bibi nabaye umwana mubi namusurira vanda cya gukunda lava baby love isuranyumva urukundo uri fine number one mubeza batuye no baby love isuranyumva urukundo uri fine Number one, mubeza batu, you know. Baby love, esura nyumba. Esura nyumba. Murukundu rifai, no. Number one, mubeza batu, you know. Ubuzima ni bwiza kuko ngufite. Ubuzima buraryoshye kuko ngufite. Uririmba neza nka Rihanna, uteye neza nka Pamela. Nubwibihe byahinduka. Yahinduka inyanja zikabutayo imisozi kabibishanga oya sinshobora kukwanga byumve neza urampite kandi nanjye ndagufite baby love suranyumva Suranyumva, urukundo uri fine, number one mubeza batu, you know. Baby love suranyumva, suranyumva, urukundo uri fine, number one mubeza batu, you know. Baby love suranyumva, suranyumva, urukundo uri fine, number one mubeza batu, you know.